Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te horoi kākahu, washing the clothes. He rangi paki tēnei, he rangi pai mo te horoi kākahu.
Kaore au i horoi āku kākahu mo tētahi wā roa.
Kei te kite au. Arā e haupū mai ana i tō rūma. Anō nei he maunga.
Kaore e pērā rawa te kino.
Engari, he a koe kore nei e horoi atu.
Kaore au e mōhio ana ki te raweke i te pūrere horoi kākahu.
E tama, he māma. Whiu atu ngā kaka. Riringihi atu te wē, katia, ka pēhia i te pātene.
Engari, ko te mahi nui, ko te whakairi, ko te tiki anō me te whātui i ngā kākahu.
Tō māngere hoki. E ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangatanga maha, nau mai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori. Ko Hemikali tōku ingoa.
Ko Āpero Urwhain tōku ingoa. You just heard today's kōrerorero about te horoi kākahu.
Washing the clothes.
Washing the clothes.
Ka tīmata ngā kōrero i au. He rangi paki tēnei. It's a fine day. He rangi pai mo te horoi kākahu.
A good day mo te horoi kākahu.
For washing clothes.
For washing clothes.
That's what I think about every time it's a good day. He rangi pai mo te horoi kākahu. He rangi paki tēnei. Rangi paki?
Rangi paki. Sunny day.
Sunny day. Fine weather.
Fine weather.
Aye.
That could be any time of year.
Aye. Nice calm day. Sun's out. Guns out.
Sun's out. Guns out. Down to the beach.
He rangi pai mo te. This is a good phrase to talk about anything. Like, hey, he rangi pai mo te kaukau.
Good day for swimming.
He rangi pai mo te. Horoi kākahu.
Ka pai. Ko taku kōrero, kaore au i horoi aku kākahu mo tētahi wā roa.
Negation, whakakaore.
Kaore au, I haven't, i horoi i aku kākahu. I haven't washed my clothes mo tētahi wā roa for a long time.
For quite some time.
Quite some time,
mo
yes.
Tētahi wā roa. Kaore au i horoi i aku kākahu. Just looking at aku, got neutral here, aku, taku. We use it a lot, the neutral form. What would it be if you were to think about a o?
It would be oku kākahu.
Oku kākahu, kia ora, kia ora.
Nā te mea, he whakarāke.
He whakarāke. Alright, adornment kākahu comes into that category.
Ka pai.
Mō tētahi wā roa. Nice little kianga there for quite some time. You could say for a short time, if we're like, we're going to take a break for a moment. Ka whakatā tātou.
Mo tētahi wā poto?
Ai. Mo tētahi wā poto, mo tētahi wā roa.
Ka pai.
Kei te kite au. I can see that. Kei te kite au. I can see you haven't washed your clothes for some time. Te rapea he hoa noho tāua. Yeah, we might be flatmates in this situation. Kei te kite au, arā e haupū mai ana i tō rūma. Hea te whakamaoritanga, te whakapākeatanga rānei.
Arā e haupū mai ana i tō rūma. It's there it is, piling up in your room, right?
Anō nei he maunga.
It's like a mountain.
Ka wai, ka wai. Anō nei, as if, it's like, just like. Anō nei he maunga, as if it's a mountain.
Ka pai. Haupū being the tūmahi for pile, is that correct?
Aye, to be in a heap or a pile. Haupū, haupū. E haupū mai ana, piling up. Aye.
I like the mai in here because it kind of makes me feel like it's stacking up so much that it's getting closer to me. Hopu mai ana.
Ano ne he, he tanifa, he maunga.
Kia tupato. Ko taku kōrero, kaore e pērā rawa te kino. Ah, it's not that bad, right?
Mm.
Kaore e pērā rawa te kino.
Kaore e pērā rawa te kino. Yeah, it's not that bad.
We could swap kino for another kupu, right? Another tuahua.
Kaore e pērā rawa te pai.
So it's not that good.
Aye.
Kaore e pērā rawa te wera, right?
Aye. Ina kai te wera haere ngā rā. As it gets warmer, like, oh, te wera hoki. It's really not that hot. Kaore pērā rawa te wera.
Aye.
I change that kupu out for whatever kupu you need. Kaore pērā rawa te makariri.
Mm. Oh, it's not that cold.
It's not that cold.
Not that cold, bro.
Engari, this little exclamation, how do I translate it? It's like you're like, it's not that bad. Kaore pērā rawa te kino. And I'm like, engari. Like, but it is.
Mm.
Kind of, that's... That's what I'm saying here.
Right, okay. It's like a disagreement.
Aye. Yes, it is. Mm. And I'm disagreeing with it. Engari. Aye. Taku pātai. He ako e kore nei e horoi atu.
Coming back to our why questions, once again, why don't you wash them?
Aye. Aye. Ko ia.
Ko taku whakahoki ki te pātai. Kaore au e mōhio ana ki te raueke I te pūrere horoi kākahu.
Oh, kā aroha.
Kaore au e mōhio ana, I don't know, I don't understand, ki te raueke, kia te raueke?
Raueke is to meddle or fiddle or like touch.
Hmm.
And so to play with something.
Mm-mm-mm.
But in this context, it's like I don't know how to work the machine.
Mm, okay.
Yeah. I don't know how to meddle with the machine.
I see, I see. The machine being the pūrere horoi kākahu.
Yeah. Mm. The machine that washes clothes.
Mm.
Aye.
Pūrere, is that just a general kupu for machine?
Aye, ko te pūrere te appliance.
Appliance.
Machine.
Mm.
Yeah, anything electric. Quite often a lot of our appliances will see this as the first kupu and then the purpose follows, like pūrere horoi rihi.
Mm.
Dishwasher.
Kapai.
Pūrere horoi kākahu.
Mm.
Washing machine. This is true for some people.
Right,
I remember
right.
My uni days, right, there was people who didn't kāri mōhio ki te raueke I te pūrere horoi kākahu. E tama. E tama he māma. Now this e tama could be like, boy, it's easy. But this is also like a very colloquial kiwaha that's used when you're like, expressing surprise.
Mm.
You know, you see something like, e tama, kei te ākeia. What are they up to?
Mm.
It might not be a boy, it's just the kiwaha.
Right, okay.
E tama.
E tama.
I hear this a lot back home from our kaumātua. E tama, kei te ākeia. Just expressing some sort of like surprise. Or he māma.
It's easy.
It's easy. He māma. Ane. Anei ngā tohuto. Here are the instructions. Fiua atu ngā kaka.
Toss in ngā kaka.
Kaka, short for kākahu.
Ah, ne.
Okay. Another kupu. Kaka, kākahu. Not what you were thinking.
Hey, you don't know what I was thinking.
Okay, I didn't. At home. Fiua atu ngā kaka. Yeah, toss in the clothes. Riringi hi atu te wē. Mohio koe ki te kupu riringi?
Kao.
Riringi is to pour something.
Mm.
A liquid.
Riringi hia. Riringi hia.
Riringi hia. So we've got the passive. So it's an instruction. Tohu tohu. Riringi hia atu te wē.
Hia te wē.
Liquid.
Liquid. Okay.
Mm. Ko te wai. Te wai. Ko te wē. Te wē. Wai is like a flowing liquid, like water, juice. Like wē is more thick.
Okay.
So like think of that... washing detergent. It's quite thick. He wē tērā.
Ka pai.
Little science lesson.
Yeah. It's a more viscous liquid than water.
So pour that in.
Ka pai.
Katsia.
Katsia. Shut it.
Aye. Ka pēhi ai te pātene.
Ka pēhi ai te pātene. Pēhi a te pēhi. Push.
Press.
To press.
Aye. Transliteration.
Ka pehi ai te pātene.
Pātene?
The button.
Ai,
oh. Ai. Press the button.
And press the button. It's that easy. He māma.
Mm-hmm.
So just looking at that last phrase, we've got a few steps beforehand and then do this. Whiu atu ngā kaka, riringihe atu te we, katia. Do this. Ka pehi ai te pātene and then press the button. So the I in this phrase goes with ka and it's like ka tahi ka pehi te pātene and then do this. Another variation, ka pehi ai te pātene. So it needs to follow on after a few other things have happened. If I'm going to use this phrase, ka ai.
Kia ora. Ko taku kōrero. Engari, ko te mahi nui, ko te whakaeri, ko te tiki anō me te whātui I ngā kākahu. But the main task, the majority of the work, right?
Here we go.
Ko te whakaeri is to hang, ko te tiki anō, to take a game, and me te whātui I ngā kākahu, and to fold the clothes, right?
Kei te tika, koe rā te mahi nui, putting it in the machine, koe rā te mahi māma, ko te tango mai ngā kākahu, taking them out, ko te whakairi, hanging them up, ko te tiki anō, fetching them, getting them again.
And folding them.
Me te whātui.
Whātui. He kupu anō mo te whātui?
Ko rongo au I te pōkai.
Pōkai?
Yeah. I was using pōkai for a while, pōkai for folding clothes, pōkai for packing a bag, pōkai peke, and then came across this kupu and heard people using this kupu and saw that it relates directly to folding a garment. So it works perfectly for folding clothes. Whātui kākahu.
Kapai.
Whātui kākahu.
Kia ora.
So Apir has rattled off all these reasons why he hasn't washed his clothes because it's too hard to hang them out, get them in and fold them. Ko taku kōrero whakamutu ngā tō māngere hoki.
You're so lazy.
Tō māngere hoki. Change that word for another kupu. You're so beautiful.
Tō atāhua hoki.
Associate it to someone else. She's so beautiful.
Tōna atāhua hoki.
And if it belongs to all of us, we're so smart.
Tō tātou koi hoki.
Tō tātou koi hoki.
Kaha pai.
Now that we have a better understanding of the āhuatanga reo in this week's kōrero reo, let's listen back. He rangi paki tēnei, he rangi pai mo te horoi kākahu.
Kaore au I horoi āku kākahu mo tētahi wā roa.
Kei te kite au. Ara e haupū mai ana I tō rūma. Anō nei he maunga.
Kaore e pērā rawa te kino.
Engari, he a koe kore nei e horoi atu.
Kaore au e mōhio ana ki te raweke I te pūrere horoi kākahu.
E tama, he māma. Whiu atu ngā kaka. Riringihi atu te wē. Katia, ka pehi ai te pātene.
Engari, ko te mahi nui, ko te whakairi, ko te tiki anō me te whātui I ngā kākahu.
Tō māngere hoki. As we do to conclude, let's go back and ask each other some pātai. This is also an opportunity for you at home or in your waka, wherever you are, to follow along and participate as well. Taku pātai tuatahi, me pehe te kōrero, how would you say, it's a good day for fishing?
He rangi pai mo te hiika.
Ai.
Ko te hiika, ko te fishing, ne?
Ai, ko te hiika. He rangi pai mo te hiika. It's a good day for day drinking.
how would you say, it's a bad day for fishing?
Oh, easiest way with that phrase, he rangi kino.
Okay. Swap pai for kino.
Rangi kino mo te. But that's e hara I te rangi pai.
It's not a good day.
E hara tēnei te rangi pai.
Mo te aha.
In the kōrero rero, we use this little phrase, anō nei. anone. It's as if anone he maunga, as if it's a mountain. Let's just take that and try it in a few other sentences. Ani, look at Hera lying there. This is the start of the phrase.
Ah.
Apera's looking at me like, where's this going?
I can't put an anone in there, bro.
It's coming. It's coming. Titiro kia Hera e takotoana. As if she's the queen.
Anone
ko?
Koia te queenie?
Anone koia te queenie. You know, we're all here working and ara Hera e takotoana. Anone koia te queenie. Sometimes people pipe up and take over as if they're the leader. How would we say something like that? Listen to John.
Whakarongo kia John.
Whakarongo kia John, as if he's the leader.
Anone koia te arahi.
Koia te ariki.
Ariki.
Koia te rangatira.
Mm.
Anone koia te rangatira. Ka pai.
O tino pai tēnei.
I've seen a kupu whakarite, a metaphor that talks about someone who moves around a lot, quickly to and fro, and it likens them to a shooting star. Shooting star is ko tiri tiri.
Mm.
It's like, anō nei he ko tiri tiri.
Ah, ka whai.
Yeah, as if they're a shooting star.
Ātāhua tēnā.
Kā re pērā rau a te ātāhua. See what I did there?
I did.
Kā re pērā rau a te ātāhua. That was in our kōrero rero, when something's not that, ne? Whatever the kaupapa is.
Kaore e pērā rawa te tere o te motoka.
Mm. Kaore e pērā rawa te uaua o te aku I te reo.
Mm.
Pai.
Ai.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te horoi kākahu. There's some kupu in here specific to kākahu. How tētahi atu kupu mo te kākahu?
Ko te kaka.
Ai, ko te kaka. This might surprise some people who knew kaka. It's something else.
Something else.
And it is when you're little, yeah.
Mm.
But kaka is also clothing. How te kupu mo te pour, pouring something?
Ko te riringi.
Riringi. And if you're instructing someone to pour the milk.
Riringi hia te miraka.
Ai, riringi hia te miraka ki roto I te kapu.
Mm.
Ai, riringi hia te wai ki roto I te kapu. How te kupu Māori mo te hang up?
Koira te
whaka...
Whakairi.
Whakairi. Ai, hea hano te kupu mo te fold clothes.
Ko te whātui.
Whātui kākahu.
Whātui kākahu.
Ka pai. Me haere au ki te whātui aku kākahu.
Ne?
Ai, ai.
Ka pai e hoa. Ka nui tērā mo tēnei rā, ne? Nō reira, kia kaha te whakamahi e nei rerenga. Ka hoki mai māua a tērā wiki me tētahi punihou.
Hei kona mai.
Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.